No one tell you, I'm the Jabaraka Mintaji Chapan at Tatidan, the studio Kalango Ketin on Kibaru Jamot and fulfilled there, Omar Amajanganto, the Domasinaji and Gwendi, Sen Isiaka. Nani, a quick Kibaru Jimet and the Altanani, B and Drog, Dut, a Kaju Waniko Police, Jakoita, Nangi, Hande Subano, the Kolidu Ardib, House of Tomingarton, Uncle Commissaire Police, Jibobo, on Family Domajum. Batte Allah nyalande itanande gar rewbe Niger ko batumum watte jango sappo e tati me on be hande subaka onon bi em RGD asa be ngadi batti joda kale hawtade e jango be lycée Mariama yewter men pindino en jaatana to endam fi durobe no wontiri hakkunde keri leede tati kare jamirti am yerno kalirno de der ko kibaruji meden bi e police ji wuro keta hana chota noni ndeki jungo do nimpe na yo wujobe mane bia wadobe simogol drogo e taba mbonka nombi tina kenga. Mohamed Al Mokhtar Kasum, commissaire polisi jiboboy famini nimpe nobe nangidira e gineji di barhama sumi yo tide mako.
Donc ils ont pu mettre en tatou gadda to am dido mabbe nanga kana wakati be jippilawol golen gam filade ogol sogeji gattangol tatabo mabbe wuringol nanga kanko du woni mawdo on gaddo yeru yeruji di endan hokka sonni be fu ibe der juude amin jaze pan kinijem ujunaji chapande nay kan woni ko nanga kinije exol ujunaji sappo e juuy tagge tabo wiwi sappo kinije tramadol keme didi be tawrama du ciede padije milioji nay moto goto mo yeru yeruji di ende adirti nebe mabbe do birnin gawre nanga o nangi dama 5 kinije mu ujunere e keme jeegom e chapande joy e jeegom exol kinije mu keme joy e lasu e joy tramadol kinije mu chapande jeetati e jeetati kanko o wadino ba goddo mo feddi e makko dum kulle limtade de ende
possession
nani hande subana onona bi hande maande oni non woni ko biro donye be mo duuce holli ardibe hausu ano neban essence budgeted an nonane dum dun escadron gendarmerie mo dankasari kanange be Musa Adamu Kulungu mawdo biro doñi duci nani ko famini aliyo bawa do majju
effectivement l'escadron dankasari
biro gendarmerie dankasari jeddire de ende ni nangi essence budgeted on nanne der leydi meden ko watta bidoji mudum 25 tan en keme jeddi e chapande juu gendarmerie be enden du nangi loreji sappo e go on edum adiroita essence o ende edum yawtida der bujjobe nanna are kadaade de enden du no wodi doggube dadi amma bidoji e loreji limtaade di andam fu no e juude ami do inde ardibe duwan miden jetta gendarmerie dan kasari wombe no tittinkini jamma e nyaloma gan nangude joobe nanna are kadaade de ende e ko watta duni fa handen deena ko himbe e are
continue afin de garantir la sécurité de tous
sayni ko tanto ende der region maradi to koobe habaru ton region on kambe sogeji kawje de filla deena go kenga no jidal naati hakkunde mu e ngal jidal du de kaf no kure to hawju filla lamo ragal lobbal e denagu watte kan sigili dum dum do koro majjun tawa kena lawol gollido nata chaka sengoji didden fom mamma na ayu mutare kawji do sigila do filla hakkeji bibbe adama be to de kaf nani ko wi Mohamed Maman
l'objectif principal a
dalila mo wadi hawrine de endan wada chaka sogeji e gollobe tudi kokkoji habaru maradi do endan kan woni sembin inde hawta golli didde chaka mabbe har wadde jonde jam hebum region maradi e der kappo kularedu leydi Niger gollobe tudi di endan ni golle mu en no godi ko nafa gan habaruji dibe kokkata di endan no bawi tirtude ko e himbe boddo ko wadda rafike joron hakkilu fukki amma habaruji didu de kokkiraka no wodiri idi bawi beedi ko sembin dina rafike joron hakkilu fukki ngo e chaka himbe dena ku himbe e are mu en jama are leydi din fu e wata undu wadi hawrine wadande himbe ekkintinoje de endan e fecci didde andal wada ko watta be kawro golli didde neddo mabbe fudu anda ko oto haja der golle de endan deccere heb
sécuritaire
ngarten do endan der nyame gambatte alle nyalande ittanande le rewbe leydi Niger noni ko batum wado te jango sappo e tati lewru me o wadi ko RGD as fedde hokkobe abaruji do fila keje bibbe adama be sigili batu joda kalem yade to sukabe jangobe college Mariama gan golli didde e labi kawji di hakkeje bibbe adama be madame Aissatou Wakasso secrétaire général mo fedde RGD as nani ko wi bandi min Zainab Abdou
Aurina da yanda men gadi dun dolal batu nyaloma ittanaado rewbe leedi Niger batu nyaloma gade teewu joy lewru men fu dolal nyaloma o enda fedde RJDH wadi sigila mudde sukaabe jangobe gan feccididde habaruji e mabbe sukaabe jangobe college Mariama gan sembin inde sukaabe jangobe endam be durwida ko yaara yeso darnaade hakki bibbe adama be kolla du teddungal gal debbo tawra meden gidi du neddo mabbe fu hokka hore mudum der fi durude daranade hakke bibbe adama fudu hakke rewbe
notamment c'est des femmes
leydi ni der ndeni en dari no wodi kulle kewde misali golle silma theater e bindol dewte e konandine mum ko nimbe mbayi waddude yaadu yeso der mum amma rewbe duda der mum sanne fa ande ko sabi madjun kettine madame antoinette jani alo bindo dewte jangino universite ko wi samira roafi
Ma réponse simple.
Jaba ki an kawoni wi ude rewbe duda der golle wadude pede jimi silma batu hawrude jamaare den wade rewbe kan en bur dudude non du der leydi Niger dubi e dubi bittidi rewbe leydi Niger no tawa sanne der batuji ebe kettinane du amma natude gimi silma e ko nanni titta golle non de koyanaabe gar rewbe natube do fu be darirtaaki hiter lobbere to be inne der golle de du fu dum hoyanaabe hebude dewgal non du dewlaabe ben idu waddanaabe cergal rewbe kebube yaadu yesu der majjun dudal mabbe fu gorraabe mabbe iri golle de en gadata amandu mido waawi wi ude hanne rewbe no donno nata der gadul golle de enda be nyanyi e mudum
etabli
Mbiyani kwa wato bipe Lady Libi yile tobe andita dunia keme kame ngari jewde nukure tariki ndi agade ziru na sarusu kawjido fila yilaru andita morejion onfame niri. Ndedu wani arande majun ile kodigo leji putita. Abu Haruna andita sarusu kawjido fila yilaru andita dunia region na nikowi anise karim.
Au mois de mars passé, nous avons reçu
le mars 8 ko watta yilo tobe chapande jetatu min kebi der mabbe du faande noodi juube leedi libi to kirbe dirku gari agades ton dirku du be yi kulle tariki leedi meden konde do agades du ko be gari be jilake darude ko commune on enden tawra garki mabbe ki enden waddani himbe tammude ummitaake golle yilaru daara kulle tariki dan no wado jangu wobe juwa leedi algerie na leedi chad Labi du fahanden di gada, be bawa wadude yilaru mape du elden fu, e koyna nama. Illa du ambasad, Lady Niger goddo Tripoli, fa warre to enda agade. Imbe du nafake, wernobe kebi baka mwen, jwen en nyamdu, e chotobe are, fina atawa kan en kebi ko alle nyamni du en. Weltare himbe fudu.
Sappo edidi me warde jenay mudo no biya minister hawjinde filla cella bibbe leedi wadi batti cioda kalli don tabintinde sigila faabaade law kaddo nyaaw duoje adam bagawuru ardido sarus kawjido filla habaruji to o sarusi nani ko wi bande min afsi abdurrahman domaj
Vous souviendrez que la rougeole fait partie
de la maladie de Patrie. Les pilis, les de Niger d'Inde, douyoye no tawa, der nyawuji urdi warude, tukabe famar. Per les de Niger douyoye de Inde, galano achi tukabe. Fudu, région doso o Inde, itane watay, ko douyoye de Inde mbangay. Dalila odu waddi, ko sarusi amin o Inde wiki, no wodi ardibe loktoroji, ardibe sarusuji utuner, e sarusuji domo ladde e jaye kaura, pechida habaruji and. Gan hebude laabi dum tokkira gabe be enden kisine rabu duyoje de enden na helude ko wadda rabu ku enden der kappa kula redu leedi
ni nonni dum beydana andal be juude mon tawa der filla dorwe degol e mardini be kanjum e dilande leedi e leedi der region agades dum woni korobatu cigilado kengan ton agades kolati fedde leede duniya hawjinde mballaga dok kambe ACR kan sigilin Abdoulaye Seydou Amadou ardido o batunani koy Moussa Mamman
L'objectif que nous visons
comme ngol miden tefa kan won beedude andal tawabe der fi denaku ummotobe leede mum enu jahleede tuba koobe ko watta duni fa handen duro go enda der mum jalorgal hebu misali do hollude ummotobe leede mum be enda marde bondi den kaden beedude andal tawabe der duro go enda ko watta be bawo hawrude sembe mabbe gollida wallirde ummotoɓe ɓe enden deni hakke maɓɓe yaɓama, yimɓe ɓe anda no tokkira ko guito hakkeji maɓɓe ɗi enden. Ɓe keɓa duni fa handen denako tawaɓe nder duro go enden. Miɗen giɗi ɓe keɓa andal hitude iri himɓe ɓe keƴoray ɓe fi hollude mardi bondi ɗi enden wawi hewtade. Dende ni ɓe giiti iri himɓe ɓe enden, ɓe pama toɓe jaraɓe gam ɓe keɓa denako. Ɓe keɓa du fa handen balla kaɓe kaja.
En kotan ka denda tomaradi alal bitinga ngal won ko dun subi ardido fedde kawjido filla durwo fina tawa ko region dun du wada kena do ardangal secrétaire général Moussoudou gouvernorat Alaji Tassi Oumala Moussa ardido fedde erende nani ko wi Moussa Mamad.
Wonsan tsari na duniya gaba ɗaya
tigila fu mo joddina der duniyaru no hidi wattane ardoto no hidi du dum otano ardina be hawjuma dum du min gidi yottinde to jeyabe e liggiji di enda e dotano ardina be enda e balliramu ko watto o waawu humnude ko aadi wadude fu de o hebay wadude na yottinde aadi mo o wadi deni nyande e to golle makko gaddama tanko jey notade yambe fu de o wadanta de durwo non na jeyado neddo modon fu no hani dotanade jeyabe e komiti o enden gam wallirde dum anda deni jaccere godon wadi moy woni accudo jaccerde enden wadi debbe dotanaki dum ardibe be enden dum wawa andude moy je gacce
mo san ko san ton kara.
E yewtere meɗen pindino en mbiya nder duuɓi cakitiɗɗi durooɓe hewɓe dabbaji mum en mbati Allah e kippi tan e pelle murtuɓe tokkitiɗe wadde hedde keerol leyɗe tatiɗen. Saabe majjum waɗi ko hawritere sigila nder jeɗɗire wittinde ɗo nder ñame hakkunde gomnanti e pelle duroo. Ibrahima Dodo, secrétaire kawjiɗo fila golleji aren, nani koy Soumana Amadou.
Aɗa andi hande to himɓe goni oɗon andi du fuu ko wonno waɗale leydi amin ndi o jawdi warama. Himɓe ɓen du ko ɗuɗi warama, himɓe no bare o jawdi ndi no jaɓe. Hande yaasi yaatako da yeehi ɓene ɓe barete ɓe jaɓa jawdi maɗa ɗo Burkinano no jaasi noon. Donc guerre mabɓe no bare, guerre mabɓe no nangue, jawdi mabɓe no nangue.
Nay wonno horeɓe leydi gonno jiira saɗorma moɗon o
gomnanti noddimi ɓe gi ɓe kiɗana ɓe ƴeewa noy min golliditta tawa jam warti ley leydi meɗen. Ɓe kiɗi association ji duroɓe dow gadda ballaka mabɓe illa nde meɗen gaɗa ɗum bo handennen no wakkati on laatino komin keɓi jaaki dow ɗum miili min gollan sanne illa somen garoɓe miili himɓe no fuɗɗan golle muɗum.
Ɗime won ko domuɗon e gouvernement caggal jiidal hakkunde moɗon ga e jiile moɗon ɗiye laabi hani gouvernement ada gam batte heɓa yiya gaɗa o torra.
Wallahi minen kay komin kiɗi tawa laamu nangi hoore muɗum kam woni gollira gonga. Hannden leydi meɗen laabi laamuɗo ɗon caka leñol e leñol laamu nangi hoore muɗum fu to natan o to natan o penɗo fu nangi e fiye fa woɗa hunde de fu no re ande. Mbiɗa miili laamu wonno yoofa ko bone gom no wonno waɗe laamu laato laamu mo wala gonga fiire sawru rafi gonga muɗum goduɗo gonga du hokke doome du to goɗɗo hewto ɗum fani laamu no waɗa ɗum ɗo ko hori fuu himɓe du no paman. Nigérien leñol he leñol walade moye woni dewlay he moye donc da hiƴi hiwrede no laya fuu gomnati woni no waɗa ɗo. Min kay to am fani gomnati darake tokki laabi ɗi leydi amin woodi fuu da Allah jaɓi jamde wartal e leydi ɓe.
Ɗo wonto kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfulde joni wala fuu ko mbawɗen wiide sana ardiɗo gadduɗo mballa gam ko ɗi kibaruji jotti Moussa Hassan dow masinaji ɗe godi seyni Isiaka Sanja ɓoɗon Hawa Ousmane wadde ko ɗengal hawsankore kirtento jamirti
difa do radio alternative
lamba capan e jena e jena toɓɓere inay FM zender
do radio gaskia lamba capan e jetati e jena toɓɓere e joy FM
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o FM kyota
do bonfere fuma lamba capan e jena e jena FM
studio kalangu